bikanagora kenshi nifuje kukureka ariko mutima ukananira warejo zahinduka nzabone mu buzima umbera mushya imerera mbwira biturize umutima iye iye imerera mbwira biturize umutima iye iye tekereza ngabura mahitamo niba ukifata nka kera nk'umukunzi baby oh baby nyemerera mbwira niturize umutima iye iye oh nyemerera mbwira niturize umutima iye iye oh sengufate nk'inshuti
urangutira
ngufate nk'umuvandimwe
uranyemerera
ntabwo nakubura
oya
oya ntabwo nakubura
oya
oya oya
Kubura.